Your flight is ready to leave. Please go to gate 14 immediately. The doors of the plane will close in 5 minutes.
Kibani loka chinki, koza wana raya adunia. Kibani tabachi mzamana ilike, kinji masoya. Nide 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 nike, senki na fikuwa jinki azuchia. Wallahi na ya aranga mada senkini, habiri nintaria. Inatahimi kimakana, kinatasuri kinki kiwiwaya. Gosh, is a missing flight. I can't send a very kimasuya. Night, I don't know why it in Jacosa. And a cheer, a social media. Say, Gashi Banda, cheer by the kid, a banky, keva eating Jacoda. I can't kiss on the sucker cheeky. I'm sitting by the shade of Kodaya. The sun kissing Iamutua, sitting in a deadly long rayua. Wayo ni wayo dunia, suni ya tami na mugu mama ya. Abanda banta pasawa kaina, bagashi yo inatayimbibi ya. Kuwa hirayu ya chekisu, umani na kasa vida ya. Naso abinda bansinya zanganta ba, so ya yeri zuchi ya. Allah ya sana so kitamkari mchiriri na adunia.
Sote tamakaraka chere ranka gabada ya Ngashi kukalanka wate ibari mate ima kadari ya Dang ala shari taka jakarka kamada chiwa nzuchi ya Tandabataka itakiri baka doreka manche mubarata da dunia Nizana soka kubaka sona marayo gabada.